Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajarantu trawir tuɓɓuki janga fandu hala Mamadou Sama Sekou jam ñalli sakraɓe heeɗiɓe. Kawtal noga e buɓal yontere humninde mbiyen ndenagu dow ɗatti mbiyen fuɗɗi ñande altinere nde sislihika woni ɓamgol vitesse yo jaati farat mayde dow ɗatti. Leydi Mali ndi na jogiti woytade ko mbiyen visa salama hokkede équipe roɓe basket ɓe heɓo keɓal duuɓi sappo e jeenayyi ɓe. Les communiqué Bamako holliti metti muɗum e oɗo kabaru mo o jogori hono Rafi Google ardiɓe cekɓe. Ley mbiyen Mali ɗo humtugol dewle na ɓeyda hewde tan hitande fof e wi mbiyen tongande gollirde saria ko ɗum fof sambinta ɗum jawmuɗo le journal meɗen. Ɗi gooni semme kawarji amen hannde kikiɗe altalatare sappo e joyyi juillet 2025. Bisimilla sakraɓe. Ñande altinere nde sappo ena juillet woni ko fuɗɗi kawrtal noga e guɓal yontere humnine ndenago duw ɗatti. Bamako ɗo e les raison ŋaji ɗi fof mbiyen ana sarta imadraji famingol dow farati ɓili ɗi e ɓamgol vitesse e les mbiyen yontere nde fof ɗi gaɗete fewde chauffeur en e jo en compagnie ŋaji transport les ngalluji e kañe ɗon hakkunde ngalluji hek fayi mbiyen dawɓe ɗun ɓeydente faamu e kawar muɗum. Lalla Diara Touré wonko heɓani kadi faysango Ali Cissé e Ousmane Ñalbule.
Yimɓe ɓe jiide mumen Bamako ɗo holliti wiide teddinde sariyaji koltaɗi ɗo ɗatiɗi kañe waɗodirde nema muya. Ɗum woni ko yimɓe han wattude attabiyaji mumen do laawi ɗi ñande fuu. So ɗum laatike fuu kasaraji ɗi ɓuytoto.
Mi ceinture siri mum
bikela aɗa donna mobel aɗa hani kaɓɓa ceinture ma gattana hoore ma hakkille paɗi duggina fa ƴaɓɓito ko ɓuri saɗa woni ley gendi e hakkillo an neɗɗo na han teddininde feeŋaji hana duggininde fa ƴaɓɓito hippo kasku muɗum ɗum ana wawi renude ɗum. Fay goto wawa hadde kasaraji laawi ka mbiɗa waajo himɓe gatta kasgaji muɓɓen ɗum ana wawi rende ɗum ɓen giɗɗan goto kasara lawol hewtikeno ɗum to sami ɗon o heddi.
Chaka Jakite kañum woni secrétaire général syndicat dorbotoɓe mublaji e leydi amen ndi fa caggal leydi e hoore. O yetti sanni on ɗo hakkille kanakoɓe leydi amen ndi aya tawede majjum fuu o holliti wiide laawi amen ɗi alhaali mo wulni muɗum ñalamo hande o yo caɗel mawɗi ɗiɓe gondi fewde e muɗum.
Kiɗɗallaji ɗimin kawrata hannden ko ɓuri heewde fuu ana pawi dow kabaru bonugol laawi. Laawol kayigol wawa yeyde dow mun rafi ndenagu du ana woodi. Nokkuji kewɗe hannden sini wattu 10h jamma yottake a wawa yahde ley muɓɓen won taƴoɓe laawi. Komin dartata hannden fuu gofarndema laamu hakkunde e joo darana o tiɗɗalla mo dawoɓe jogi.
Doggugol ƴaɓɓitigol ana wawi ittude yewki dow laawol. Ɗum woni Sisili ngal ɗo kawrtal leewi gollirgal kumaniɗo jami garmi le leydi amen ndi nde hitan 2024 kasaraji ujunaji jeɗɗi e temeɗe jeegom kañum woni ko yuɓɓa. Barminɗi yimɓel ujunaji jeenayom laatiɗi sababu yimɓel temeɗe jeɗɗom.
Sakiraɓe tutude hakkillaji moɗo dow kabaruji amen banga be amen Facebook en ɗun X. Bawtu mawɗo magistrat en Mali Outama Beta ko o talatare sappo joyyi juillet mbiyen ɗum waɗete le balɗe tati ɗum mbiyen fana muɗum yo sembinde mbiyen faamu sariyaji code pénal code procédure pénal kañe du sarie landingal landinal sariyaji ndenno landini ngal ɗo kawrtal woni OIT e dow faaba jawdi leydi États-Unis. Mbiyen suudu ɗum waɗi ɗum e dow teddegal suudu ministre humnindo saria e hakkeji tomonte en Moussa Mali Sugo Tama toon keɗɗana ko heɓande dow faystango Ousmane Ñalbule Al Cissé.
Organisation internationale du travail ana anii sembininde golleji magistrat en yalla ana ɓeyda tabade sariyaji. Ibrahim Cissé woni coordinateur national des projets de coopération technique OIT ɗo Mali ɗo.
Aujourd'hui
ñalawma hannde o mbiɗen wajibikina ngalɗo nuygal saria haltene yimɓel ɓe golleji mumen nawri bangal sarugol le leydi amen ndi yalla ɓe keɓa gollirde ɗum no woɗiri. Baale société civile kañum en du humpintine ko wonde dewtere nde ko yalla goto goto e ɓiɓɓe leydi Mali fuu ana anda hoɗum woni ko wayta ele sariyaji amen
ɗi.
Awruɓe hen ɓe jetti ngo hakkillo eɓe jelo nde jande waɗene du magistrat en heddiɓe wonɓe le leydi meɗen ndi yalla sariyaji ana ɓeyda taɓede no gasiri.
Minen ka kom jiɗini woni hono siɗiɗo jandeji ka waɗne yimɓele fuu gomɓe le leydi amen ndi fa homo fuu faama ɗum anda ɗum hoɗum hani waɗede yalla ana fondo hen. Mbiɗen jiiɗi jamande hakkillaji mumen naro bangal jukkoji garoji fa waɗe jawde margal le tawangal jon woni arande le leedi amen di hono si odo sariya ana bame fa jukka dido golli
cette pratique inhumaine
sariyaji didi arandeji woni code pénal et code de procédure pénale conseil national de transition jabni gollire nyande 31 lewru octobre hitande 2024 be gatti hen kulleji kesi kewdi hono jabinde sakade maccudago margal bongal himbe e torude yawbe jollari
ko visa tota ben salama tota de equipe ben robe basket be hebal du sapu jen be ben wonande republique tchèque ben woni leedi tchiki na jogiti ben halaj mun na jogiti hewde tagal ministre sport ben federation kanye ben federation basket be ministre kuni do goldal hakuni leede ben woni mem do hala mudun e le communiquer hulti jatti kerema ko fewde ben odo tagu mo jogori hono rafigi gollo lamukobe cekbe non wakkat jono kay kambe lamukobe be cekbe kay to pragtu wala ko hali bangal mudun alsisi wonku hebena kede fasango umar bagolo
le kado hala kanko ministre kuminde hakkuno malele el godde o holli metti makko sanne fewde e yiruji makko gon nokko no dirtede cek ablay djop hollitido o do golle yoni se mawdo wuro lati sababu do somali wawa taade le figol coupe du monde basket rewbe ngala dubi sappo e jenay mali hanno latade hejabe rumde afrique nde fu e mangal mudun dido metti goti federation malien de basketball kanyo soudu ministre kuminde kabaru birki sembe cel leedi medin di kollitidun le bataki mo dedo gede didi ngadi be mbi yodum jambi non kawraadi du yaltinte mali figol bolon basket rewbe ngala dubi sappo e jenaano wonde wadde nokko no dirteedo born le leedi tiak dum fuddi le sappo di lewru juin don han timmude le nogay lewru juin hitande uyna didi nogay juy
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre mede dossier semaine hande an yewi do men cergal ko timata men hunde takande li mali hitande fufu men wonande men tongande serusiji il sarja leedindi den alhali mo yimbe hewbe metta e mudun holti wiide yo sabuji na kewi e kayo buru fufu yo sabi amondribe yo den sukabe be ben sifam briki sukabe amon ben hursin hotondirobe be den ko yaran be do famu kedon konko hawa kuli dambili hebanen e do fostango Ousmane Niall Bouli e Alcissé
dartobe cergal ko buri hewde fu yo rewbe woni ko holliti wiide jatte de turbino ngaji ngadi hono commune ko ro bamako to cergoji hitande fu buri wadde Moussa Guindo kany woni substitut procureur tribunal commune goobo
le tout ça évolue adaru cerango ana woni hebre sembe le leedi amendi le temdere yimbel nanobe talkimi en fasera fu chapan jettoyom le hakkuno mabbe yo rewbe hitande fu le hitande 2024 talki ujinere temere nayom yimbel jibbe serude woni commune jubbi le hitande 2025 ana moja dum yotto yimbel uinaay didi miden kokka wakati yimbel bamondirbe yalla be kaltida
soka be handen bamirta dewle sobe woni ko holitiwide ndoko hakkilaaji dewle dirbe madam sako nene jane e bi makko fa dewgal boy ana heddi bamondirobe ana kani tafon lanindade bangal caldi hakkille
fa furusa chaya
charango ana hewi sannile ondo wakati de hakkile amin ka sayi dum ana wada fu do woni bamondirbe njopirabe hore mu em kanyu en tan ana hani dum tawa ma gorko na do debbo e kintine ko woni marde suudu ana hani ko be gonda e le jam gorko leydena gendum debbo do leydena goramudo
cela kay musula
e wi be rewbe hortibe sir dewgal jutugal ana fawi do munyal e pamondiral e metta ko sukabe handen mbira ka sanne kaldal do wala hakkunde mu ben sanne
mu furusa chaya ambe no bala
sai adadu himbel cero be kana beydo hitane fu do e rafi mare tanno idum to worbe idum to rewbe du ana haba dubi champantati le nyaloma hande o min mede le suuda min e jom suuda am munyal tan wadi so mede keddo de faham yimbel nyaloma hande o ne teddinta fey dewgal dubi debbe nyaloma hande o mede le suuda am mi anda min ka ko woni suuta de fey so yalta le suudu mudum
amma suuteli don parce que ngi fembe mu
dewgal jutugal won sirreji mudan woni ko holti wide lamme satraware dubi champantati tiagal ko hortini holti wide fa handen hakkunde mako e gendi ko an heddi an weli
andumi ele dewgal ni woni bamondir maɓɓe ana haani ko wakkati e wakkati goɗɗo waɗa hoore muɗum safi. Waajibi kina kulleji yogaji ka itta heen gite ma.
Sini gonga cerngoji ɓeydeke dewle do ñande fuu ɓuri haɓɓeede. Ana moƴƴi dewlondiroɓe tinno kaltida yal ana mbasa caggal ɓamodirde fuu yottaade suudu sariya faa mbiya ceedan.
Min nani min paami mbiyan so ñalegule Alsisi sacrabe ɗo kattene kabaruji men hannde mijotoɗoma salftinde himmeji moɗo banggal numéro amen son 16 98 56 56. Sikki waɗa ɗo so wiitaman noto to wattan hakkilo kala ko kultir ɗon banggal nofoni 37 321. Mere mere noon ka famɗi fo ɓuuɗi noga tawi le téléphone joom ɗo saɗi yotere ɓen magasin. Yotere ene magasin kabaru rewɓe ne yoɓi ɗum dow mbiyan ka bambugol ɗum woni sifaji taguji lobbi mo ɓurɗi mbiyan tawangal mbiyan leydi men ndi ndeno sato yo saabi mo halfinta suko o heɓa ɓiɗɗo ma dun saraɓe mbiyan suko ngala bawɗe mbiyan takam wiide ɗiɗo wattuji ɗi mbiyan siɗalaji yogaji tawi kama e muɗum yal neɓɓeɗor faamu keɗono ko Estra Diarra heɓani en dow fositango min e Oumar Waygol yo enkiri jom.
Madame Guindo Mariatu Jammutene yomo inna galle le gallure bamako nde holliti wiide won suka debbo goto mo wowi bambude o haalino ɗum waɗiri.
Subamu entumi gila ɗu ɗum sappo e ɗiɗi sokoko haale caɗele foof mi heɓani hen. Minen saraɓe hani wattande hakkillo sanne sukaɓeɓe birki mabɓe hana waɗirede doole an hani ƴoñenɓe.
Kanko Diarra Oumou Balo o ɗum latiraki honno madame Guindo no fi o winomo miccito suka debbo goto bambano le galle jananɗo o haalino oɗo suka debbo tampiri sanne.
Taka lembe an debbo torranon sanne suka mo ɓanti o ñande foof ɗikali oɗo suka o ɗummintami faɗɗi makko worɓe nafiyamo sate foof o tampi sanne. Kambar ɗum jaati mi mettama sanne kabaru intugol suka kanko tan waɗanno golleji ɗi foof mi mettama sanne e jogola makko.
Ko heewi yimɓe landaɓe bamako kañe le kedde leydi ndi fuu mbi jiɗa ko suka debbo bambete nokku goɗɗo. Ɓeɗo yimɓe le mbi farratiji kewɗi woni dow hen keɗɗen koɓe cifiɗo bamako ɗo yoroso kañe mutti.
Quand tu amènes ta fille tellement
son hokki ya ma debbo e entugul so jogoraka no mudri saato fay hebe do huntude haaji mako yettiraka sutude hore mako tawene saare mako jaati nanguri basu fole mabbe min kay kabaru entugul gol mi wala hin fi hande hande o ko santi kay yo saara hore mudum hinno birki yum debbo santi hokkude dum nok goddo do ente sabi soni o tawrama tagu bondo an saara o indete
o tiye
micite den wiide le fina tawaji meden ko suka bambete nokku goɗɗo ko idum andono idum tekkinanno dow enɗam kañe giɗiragu ka kanko andanɗo kabaru neɗɗa ko noddirte Abdoulaye Kone o wi ñalawma hande o wona noon ɗum wordi o wi ɗum latiki sababu du so yimɓele hewɓe korsina ɗum.
D'abord yo tafon golle neɗɗa ko waɗande joomu moƴƴere ɗum jeyda e fina tawa neɗɗo tottan ɓiyum entede saabi jilli e hoolare hakkunde ma e joomu ento suka o ne hani jogora ɗum hono ɓiyum reedu ndenɗo mo hani wadde bawɗume foof yalla ɓiɗɗo entaɗo o na iwattu makko to basu fole makko saabi dokko ɓiyum so ente ana hakkilo makko fa hunde ñakatamo.
Kanko andanɗo kabaru fina tawa noddirtel Oumar Korkos o wi arande so suka bambama nokku goɗɗo heɓan birki lobbi saabi de a tawan yimɓe fuu ana kayba ɗum bonantake a tawan sendatake sukaɓe le galle ɓeydu ka ñalawma hande o wi wona noon ɗum wori.
Nden fay so entoɓe sukaɓeɓe golleji mum en fewali moɓe gomɓe toon ɓe noddan jomum wajomo wattande hakkillo birki suka o ka hande hande o takalemɓe ɓe hannata suka entaɗo o aɗa tampide tawane hon ɗiɗo haalaji na latade sababu suka o dinta fe hankasen entuɗoma o.
So niɗo suka bambaɗo gasay ina wawi waddude kutteji kewɗi noon kanko noddirte docteur Drissa Traoré andanɗo kabaru hakkillantako hollitiri wiide
ɗi latade caɗele banggal hakkillo calɗi e ko dande muɗum hono ɓeɗo ɓiɓɓe rewɓe entaɓe ɓe latto yimɓele mogitiɓe yowawi kadi jaati pammodirta fi eɓe wondi ɓe ɓuuri foof worɓe ma guroy saabu latto neɗɗo mo yiya foof na metta sato jowatan wara e joomum heddana ƴikana hoore muɗum fa yimɓele miya wiide juuɗe bomɓe woni tawani tan sifa jogolla gaɗaɗo fewre makko sikki wala ɗum ɗum matete sanne eli dewgal makko.
Drissa Traoré fa hande ɓeydi le hen wiide suka woɓɓe antonan bambe le nokkule goɗɗe keɓan caɗele mawɗe fa ɗum yotto hakkillaji muɗum kañum gurdam muɗum fuf.